Whiskey on the beat. Westsidemusicblog.net.
I got you be so heartless. Femme salili kute daddy. Mumu facho nimba ni kuyaya. Mane mwamata. Oh oh. Kambe siba ni bulu ke mwamba. Kambe fani yo. You are not my father. Nemo ni anilena. Nemo izi kai daddy. Asemu bone gole zeni fuma. You are not my father. Nemo ni anilena. Yeah. I grew up in the jungle. Lichonero pila neli mango. Ni awon manyando. I wonder how mom could handle. Nemwizika neni kula. Nani wome anelu neli wapula. Panike nisize skolo kufita mama nyando. Amangata kutofita keni hula. God bless my mama. She's such an angel. As for you my darling, get lost na kumizi wawala.
I got you be so heartless. Femu salili kute daddy. Mumu facho nimba ni kuyaya. Mane mwamata. Oh oh. Kambe siba ni bulu ke mwamba. Kambe fani yo. You are not my father. Nemo ni anilena. Nemo izikai daddy. Nemo izikai. Nemo izikai.
You are not my father. Nemo ni anilena.
Yeah, uto bala bala fast, si mikozi space. Since money mokin that day, it's like in a chess. YB, give me down. Squabble on Simon's 200. Check, banya ndile bo maenke msazi visene vacha. Kono laka chekule kibina vasha. Njimwala damu nyeme theni anyema wabancha. After lili mosese nili mwana mina asha. Nemusaba shake and sip ni madaipa. Nemuli kusinapa balelo ya mina udaika. Understand me haki kutifa naipa. Count balance itela wafufulelo hadaipa. Nemuni hanile kunisia kwa waya. Aneni safokola nemuli hakuna kwaya. Kill off money fire mubata kuprove. I'm sorry to say but msinbo ni vukuba. Yeah.
I got you be so heartless. Femu salili kute daddy. Mumu facho nimba ni kuyaya. Mane mwamata. Oh oh. Kambe siba ni bulu ke mwamba. Kambe fani yo. Nemu izikai daddy. Nemu izikai.